Say darling, honey, kupe nini mam. Tuende toke out tukapoe mitaa frani. Kwa upani mwezio kwako niko tabani. Hivi na ganga posa ni kupeleke nyumbani. Wajua moyo ni minaumia. Mawazo kwa nafsi leo nakuwa. Wango kipenzi, nataka ubaki kwa na mimi siku zote. Nikupe mapenzi milele ubaki pale usijenda popote. Milele ubaki pale usijenda popote. Tuna kila sababu kujidai, kufurahi, kuenjoy. Leo umekuwa wangu najidai, nafurahi, naenjoy. Tuna kila sababu kujidai, kufurahi, kuenjoy. Leo umekuwa wangu najidai, nafurahi, naenjoy. Enjoy kulipata penzi lako kama nyuki na jidai. Bustani ya huba lako na laza ya kuchoka misiju inapokuwa na wempenzi.
Ronaldo dilipiko kila kukicha mina imba zako tenzi.
Daddy, you know I love you, you know I need you, want you so. Penzi lako kongu tiba yangu, sije ni njimu utanito haro. Uwa wangu daima, wangu kipenzi. Nataka ubaki kwa na mimi siku zote. Nikupe mapenzi milele ubaki pale usijenda popote. Milele ubaki pale usijenda popote. Tuna kila sababu kujidai, kufurahi, kuenjoy. Leo umekuwa wangu najidai, nafurahi, naenjoy. Tuna kila sababu kujidai, kufurahi, kuenjoy. Leo umekuwa wangu najidai, nafurahi, naenjoy.